konkona yetaga gwe ayagala kubera mukwano go ayagala kubera muyambiwo ayagala kubera ye mubyona ebyo bulamu bwo mwekwate takujuze mwekwate takuyiwe
anyoyo akonkona kuluchirwange anyoyo aboyanira kumulyango gwange anyoyo akonkona kuluchirwange anyoyo aboyanira kumulyango gwange
Salawo kumusembeza taiwa atebo salawo kuokoka no mwesiga daswaza yalina byonna byewetaga yayimuza n'ababa koye nawo sobola okumwesiga lero tali kuyiwa
anyoyo akonkona kuluchirwange
Yesu
anyoyo aboyanira kumulyango gwange Akonkona kuluchirwange
Yesu
Anyoyo aboyanira kumulyango gwange
Yesu
Kati mpigudde wonange oluchirwo omutima gwange era nsaze wonange musembeze Mutima gwange
Echo chosa zewo mukwano chechisinga Toli chejusa katonda wafebo mwesiga Mukwano talikuiwa
Akavuyo kemba denkole musumba wange bambi nkaveko
Echo chitufa kavuyo kaleke munange osembeze katonda
Akende kemba denye wabele dene pasta nkaleke
Abamu bachulo mwenge na yeguleke Yesu akujuze omoyo
Ate ulubale wasiwe chitanda pasta na ye mujeyera
Lelo kusala otu weleze katonda omulamu omuyeka
Katinze gude wa mundi